CoPlayJams.co.
Michelle's a boy.
The team really pop it up, really pop it up, really pop it up. No one can go let
it go.
What? Na lilo what? Wacha jusa pike kwacha. Kwacha iso viko mafi. Ina city mudi sacha. Fuko loko ni dipacha. Deo kwa la bechi kwacha. Tagu sumi na gomad. What? Na lilo wacha. Ale tu soko te kwacha. Kwacha iso viko mafi. Ina city mudi sacha. Fuko loko ni dipacha. Deo kwa la bechi kwacha. Tagu sumi na gomad. What? Fisuma fisuma, kose kundu fisuma fuma. Bine ntuma nshtuna, na mutumbo kumes too much. No one kongwa lete tandeka, sona ufu ni pasandefe. Bine in business ni one deke, chumina kola mia kandeke. Pange plani na chigo woko kulande padi mane. No tuwo wuko pono shamira, aido adi roja mila. Teti nshale aido kuno marila, ningu fati chalo wadi wame. Chalo na malame, big money talk selo. No mamanya na afo edilu, midu mani wala. Hands on business ino mbalwala. Sinefoku bago kwa chivene na na vene bafya. Majority ni na mashoko funu vena bafya. What? Na lilo what? Wacha jusa pike kwacha. Kwacha iso viko mafi. Ina city mudi sacha. Fuko loko ni dipacha. Deo kwa la bechi kwacha. Tagu sumi na gumbabi. What? Na lilo what? Ale tu soko te kwacha. Kwacha iso viko mafi. Hige city mudi sacha. Fuko loko ni dipacha. Deo kwa la bechi kwacha. Tagu sumi na gumbabi. What? Chikwacha, hey, boda to boda, sale kalendi kuma oda. Hey, tefuku wa dangote, mane fulu dangote. Dependa penda fef chele, shipo shipo ye. Mbiga babine, siye ni pange mane. Why you acting funny, ndeka ni nempi veli. Nea mukuruisha mukufaya chikula vana vaya. Ichintu nakana chakufo mupina. Batumba na shifula jijeli shapo na twende ba. Kumachani muku womba kieri shengoma. What? Na lilo what? Wacha jusa pike kwacha. Kwacha iso viko mafi. Ina city mudi sacha. Fuko loko ni dipacha. Deo kwa la bechi kwacha. Tagu sumi na gumbabi. What? Na lilo what? Ale tu soko te kwacha. Kwacha iso viko mafi. Hige city mudi sacha. Fuko loko ni dipacha. Deo kwa la bechi kwacha. Tagu sumi na gumbabi. What? Another day, another dollar lay. Getting baby, no she mona we. Self made the search for a less. But we should have done store at it. Mubanga modi lo bonfire. Pomo baby go bonfire. Sparks fidi baba. Daddy lo pon am body baga. Mubila na wuchi.
Jazzy Boy Production, ladies and gentlemen.
CoPlayJams.com.